Kamalabyo na wabuganda muna mateka Charles Peter Mayiga akuti davantu wabuganda ukubaba la mburu kufu era abalabu fukunsonga zevyo bulamu ngabafayo kwekebeza okwejjanjabisa atina okukola dwiro kibayambe mudoku ya galida muntu yo zaabwe. Bino katikira byogeredde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange Mmengo mwabadde atongoza emisinde egikulemberamu amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwo amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga gyakuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna nga akajozi ku mulundi guno kagenda kugula emitwalo 2.5 zokka.
Nadala mwabasajja abasajja mukwana kwana nyaba wala kyekizibu kye mulina mukwana kati ate sirimu ne mumuleeta okwana omuwala ng'ono omumbejja n'omuwe sente z'enviiri olaba enviiri bwe yazifumbye bwemala omuwe sente zifumba enviiri tasobola kugamba nti weekebeza aba atya ate olaba n'omwezi gugenda kugwako gw'osasula waasula olaba obuvunaanyizibwa bw'olina okutwala gwe omusajja kati omumbejja muwalawo omusajja n'ava eri n'amulimbalimba olw'enviiri oba n'amugulira akagatto akalungi akolaba akagatto gatabdeko tekagulika naye ono abasajja si be baakamuwa ono akola mu CBS Kabaka amusasula Kabaka yeyamuwa akagatto ako naye abasajja mubikola muleme kweyisaako bw'aba muwalawo bw'aba mwannyoko bw'aba maamawo abasajja tubakuutira lowooza ku bintu ebyo bw'aba omwana w'abasajja nga twagala abaana baffe ab'obuwala abasajja twagala bawala baffe kisira bangako waliwo n'abali wano tubadde n'emikolo naye si olaba eriiso lyakuba omwana w'obuwala katuteebereza singa abadde mwanawo mwannyoko mukirowoozeeko gende bakukebere nabadde ku bizinga nabadde n'obukooti obuseeyeeya eryato bwe lyabika osigala oseeyeeya naye mbagamba mulina obukooti bwe mba mugenze eno ewagundi bw'oba ogenze mujangu nkwekule ogenda n'akakooti naye obagwembera ngandira ddala akakooti tuno tugenda okulima emwanjulira n'amagetesi.
Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emisinde egy'omwaka guno w'ekitiibwa Profesa Twaha Kawase Kigongo nga emumyuka asooka owa Katikkiro alangiridde nti basuubira abantu 13,000 okwetaba mu misinde egy'omwaka guno.
Gy'okomya okutwala obungi gy'okoma okufuna okusalirako olwekyo tuukira Majestic Brands bajja kubuulira kituyise big volume discounts oteeke order yo mangu kati tuli order ofune advantage eya discount ate otwale obusaati akasembayo tuyita obuganda bwonna tubukoowola yonna gye muli ab'amasomero ab'amakampuni bannaddiini bannabyabufuzi abantu aba buli ngeri mujje tukikole tujjuze olubiri tujjuze Buganda eno ne mukerera akole atya amwenye bagenda kuddukira mu masaza agali ebunaayira ng'osusa amayanja n'olwekyo abantu bona bagenda kuggwayo tugamba ki nti omuntu omwangu yatta enswa ate nelina kigweyo akola atya afumita mukira enyenyenkezo eyo ekola etya.
Mwombele yusenkuru wa Uganda AIDS Commission kanoni Dr. Ruth Ssenyonyi ategeza nti wadenga mukenenya akende deko chokato mwendo gw'abaana abazaliwa ne mukenenya gukyali waggulu era gusaana okunogerwa eddagala.
What really is on my heart is that by December 2024, Uganda registered 4,700 new infections among babies. Those numbers are unacceptably high, and therefore our focus this year is on ending those new infections among the newborn babies. In Uganda, we should not have any child below 5 who is getting an infection in any way, whether they are being born or later on as they are breastfeeding. So that needs to be a big focus. So as Uganda AIDS Commission, we call upon Buganda Kingdom to mainstream HIV on various events to enable the country sustain the presidential fast track initiative objectives of ending AIDS by 2030. I keep saying that when we say ending HIV by 2030, many people think that that is not possible. So we explain it a little more and say we need to have zero new infection. Nobody should be infected.